Kushata Kulia. Ah. Seven, drop that shit.
Woo. Anna. Woo. This is serious.
It's almost a
dance.
Nakunde boy.
Abata bana. Ama abata kana petene. Atina petina petene. Ama amatekene.
Hey. Baby, wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple, akanaga maku. Kana vi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kana vi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, lutemia lwalis, nido, obachi kwansa, mrembo, tali nabigambo, anjagazaru,
amerera o,
inabana taiti nyo, nyo,
baby style yon kwa funyo,
gala wana punch you, got your love, oh,
knock, 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 knock out, put your body on me, go down, no, let me say, let me say,
yo, tuziri nyes chili manjaro, kuntiko fetu bere.
Kenzo harmonize
inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Wote ya chibina.
Na na na.
Wote inabana.
Miche ya pokati.
Na na.
Yeah.
Inabana.
Shake it ibobo. Biri barabo. Ha baby wange oni panado. A shake it ibobo.
Kombe boy, only you baby, I know go chick. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Yeah.